ekintu kyonkoze sikyekibadde kiryawo zemmasa emikwano kangite sikyalina budde bwagyo songa sooka nengiwummula olw'okundumya ng'omutwe konze maama kambyesi n'omutima ne gubyesonyiwa ebbanga waayita ggere ekyokka obutonde ne bubimmanja ne bulenda saamanya gye yava bwe namulaba n'ensanyalala namukwana mwenyamwenyamu naŋŋamba asomera nkukonjeru bwe mbadde naye ati mubulamu kati wuunanneeteguddeko wo we mafya sinsigadde bwomu bulenda gwe nali mmatidde ankyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli ali nsiinyanko omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi wo we mafya sinsigadde bwomu enda gwe nali mmatidde ankyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli ali nsiinyako omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi kiti keyampeereza ddala bw'obaggwa osobola n'okufa nga mpaawo nsonga gye kalimu mu musonyi we yankoweemu kyokka bulenda weeyisa bubi okuntakkulula n'onjiwa dimokuraso yeyemufu mutadde okunnanfuusi mazima entegeka ze tubaddeko zibadde zirandazze nnyo nga tulinze kimu nti twanjule kati lengera ebyekiseewo abaganda baali babangufu we baalinga bagere obwato bufa amagoba ongemulidde enseko z'abayise luddawo ebuziba gye tuyise mu mayenga agalinnya gakka n'enjaza ezaakula okufa luba lwema lulimi lw'abafuba akabanja ke nnali nsikidde jajjanga oluvannyuma lufa n'enkatunda laazima nga saagalira ddala ojule kati biki ebyo byonsasuddemu n'ekale maama weerage nga weem sinsigadde bwomu bulenda gwe nali mmatidde ankyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli ali nsiinyako omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi wo we mafya sinsigadde bwomu bulenda gwe nali mmatidde ankyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli ali nsiinyako omutima n'emmeeme mazima gyosoma etali mu busaasizi yadde omutima omuyudaaya gwondaze omutalebaani mulyolyomi okufa byenneekyanga sibiganye naye mba nnoonya kikulimu okuzuula oba nze kwoliko kyusa omwoyo tuddemu wankyayisa gwe nnali nnina ng'ongumisa mbulungi ne mubi bw'otayinza kundekawo sebakwina mbombo kyonkoze wampitako akasana kenkya akusigudde mu waana azimbe era twazimba ne tubiwummula wo we mafya sinsigadde bwomu bulenda gwe nali mmatidde ankyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli ali nsiinyako omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi we mafya sinsigadde bwomu bulenda gwe nali mmatidde ankyaye mu ngeri ekankanya kati kannerese emikwano era buli ali nsiinyako omutima n'emmeeme yange ebimulangira okunnanfuusi n'okomya amazima ensi ng'ogenda ofumba wiiki wiiki kwenye sabiri tulabi vyo sigama kumbula gabio mbao mulava tukiri defe na tubamu kuwa muli wansomi waliduka senyi kachenda bi no rumba musunya wansiri omulungi mwokule mbeza sikuwe mugalanda wabalungi singiri ezo ziraba na zendo zari motoka chechi tufunga wafulumi enju haba kwanyi vachankala nilao na yenda valiga wanabo gari matutu kumorembe wago walifunga jiwonyo eliranga tona kwa kuchema itampagala enonge senkaba wagalize mireme jorazi we mafia sinsi kate momo murenda kwenda limatide achaye mungiri kakanya katika nere semi kwano ilabuli alinsi nyako mtima neme sinsi kate mwongo murenda kwenda limatide achaye mungiri kakanya katika nere semi kwano ilabuli alinsi
remember where you got it first. www.djericom.com.